Ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi She's not a spion, I go to Kwaiga Coco, and as in no boots who turned a gunjan. She swallowed my keys, she said I'm a fool, she get it, she is crazy, and has a gunjan. I'm on her neck, call me dungeon. You look it different, I took Pume London. Papi and I'm in Hazi, back of a man. Sex that like I'm not like Joey London. I could go crazy, Baba, and host them up, but I'm a cherry, what's hanging it flex? I'm good in my saving, I'm saving the mola, I'm chasing the rest, and I kill them, I'm safe. I've been rapping, I'm dropping them flames. I'm dancing that all of the niggas are safe. I gather the fingers, now they want my head. So since you nigga, I'll be so with this. Ayy, ayy, yeah, soon as they're facing none. Yeah, soon as they're facing none. Yeah, soon as they're facing none. Ayy, yeah, soon as they're facing none. Yeah, soon as they're facing none. Yeah, soon as they're facing none. Ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi
Manje sengidila ngesikhathi Manje sengixina ngocansi Uyazi ngizoblow usefuna ngimpati Last Monday bengithenga ifrontali Manje sengifuna imali itawu Siphume kancane sithi shwiko mhlanga phela irazo uyaphekisa umkhosi womhlanga Uthi yamthembisa izulu nomhlaba Gabula isisi bethi umpolisi kanti Soon as impola ngimcine ngamanga phela ushali She's mine uyanthanda
Ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi yazi unesitepu esimnandi ufuna ukuswapha ukuze nqamuke ikhadi lo mntwana wefrontali wenza kakhulu chike abaphuza akalali ebusuku uzocabula isisi ngimenzela usuku yazi unesitepu esimnandi Step is in that. Step is in that. Step is in that.